monster.
Yeah, no.
God man, El Jose.
Oh shit. Good day.
Chiri na beauty tingati. Chisana kufugira mpugati. Jete kamuko kupochi. Kupochi, I mean samukashi. Alari sabora visa kati ya chuka. Yatonde wane buti yengira ya tuza. Mafeno rumura bako fura ya chuka. Bafana chuka, nekamiria chuka. Kapiga pepi ne watu yali ya tusa. Na ya ateya ya gala kukuwa kuta. Ya ura muko katono yara ya susa. Buti ya jisusa, skinny ya dimusa. Chiri na figa tingati. Baby, goza tingati, kido langa tingati, sente nyingi chiziri anga tingati, china figa tingati. Baby, goza tingati, kido langa tingati, sente nyingi chiziri anga tingati. Wamachana do worry, se winkolera, wadeva gambambu wagenda babitagala. Chikazi tochi tekwe kasita watukula, daka no kapate baby guaka nyumisa. Want you season your timing. Mutima baby, I'm charming. You're not John Twal, I'm going. Chote, I'm coming.
Babibia baka vibeteka mkumane. Akule vyaka viteli kusiuka. Akula Monday, baka ku Friday. Ku weekend, kuwa kukuwa pate.
Chirina figa tingati. Chiri kusa tingati. Kidoranga tingati. Sente nyingi chiziri anga tingati. Chirina figa tingati. Kukuba.